Hey, kipimo cha urijali ni furaha kwa nyumba. Maridhishano tukimtukuza Muumba. Kama wa Magonde wakicheza hey, sindimba. Uno pale kati kama Max sindimba. Mimi nakunywa wewe nyumbani kwangu sinibas. Usikeshi bana kesho nikikupigia mabazi. Studio, maliza isanturio. Katoto nimedata na isampuli. Oh, usikate utakata isoundtrack. Katoto kitandani kanakata. Na minazimimina kama 9mm. Ratatata mama asatia, mama agatia. Siku jiuliza ni kuingile kwa gia gani. Mwenye unajio kikapo umeka kwenye ramani. Ati matani takuwacha ni mata gani hani. Ni utani uo, utani uo. Mama lato uo, abari so iyo. Abari ni sisi na muktasari.
Hey, kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Hey, kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Hey, kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Hey, mina kupa maujuzi, we ujuzi, we utambe tambe.
Wa kuwanua, mina utuliza. Mami nisha amua kumaliza. Mchanga maupe chini ya maji kabla kiza. Moyo mashine ila mapenzi yanaumiza. Tufunge humjadala, nipate kulala. Nipenzi nipendo tu mengine wala. Chapa kazi ule bitamu sema inshallah. Kitambache upe mtoto soma ishara. Kitanda kisizae haramu kawa msala. Kitanda nipe nyama ya ulimi bada ya sala. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it. On it, hey. Can I hit it in the morning? Can I hit it in the morning? Nikupe ma ole, 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka.
Patikana bwana sali kuumba mke na misi ndo bwana na kwa bwana bwana hakuna linalo shindikana. Siwezi kuwa sawa na sawa zao mingi. Mtoto minava kuitaji sio kwa vingi. Kwa muda wangu tulio baki so miaka mingi. Life is too short. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it, hey. Can I hit it in the morning? Can I eat it in the morning? Nikupe ma ole, 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka.